valala vambirhi va chukiselane mahlo. Magondzo hinkwawo ya kongoma eBitamkava Stadium. Byi hondlovila swimbirhi swa ntlangu wa bolo swi ta va swi ri ka swigembana eka mphikizano lowu wa matimba. Ngati, nyuku ni ku hlula i swa sangu rin'we. Ntlangu wu ta sungula hi awara ya nharhu nko. Thikithi i R120 ntsena eka Comso Ticket. Hi ku tlangela n'hweti ya vantshwa eAfrika-Dzonga. Mphikizano lowu wa matimba yo kala nsivelo wu tisiwa ka wena hi ku tinyungubyisa hi vuseketeri bya Phakama Energy. Fuel the passion, power the game.